Yeah.
That's it.
How you at? Back. I got them quit. Uphodlile kwaphodleka hayi ndoda bless you. I scratch my head kwehlinkwethu bashonepho mashela mawufuni load ngamagamethu. I got the bodla ke wehlise njoba kwehla I just hope ukuthi awugqokanga ikepisi. Ngithi uyakhuphuka kanti ubona mina ngistepisa akugcwala amaquantum ayi-4-4 losomatekisi. Yazi. But Zulu yasabeka bashuzakwe noZulu boy lo uZulu yasabela ngisho ikhokhe bezikhonkotha lo uZulu esama ngenja hayi ukuthi likhithikile ukuthi iZulu suke libheda I mean uZulu suka bheda ngizwe bathi uyu mbheda athi ngivuke ngidlula umbheda ngeke ngivume kungidelele ngeke ngizidlule ngiyosebenza ngapha imali ngiyenza ngilele ngithi mangivuke idlula umbhede. That shit barely even moved me. Not even a diss track. Tethi Sanji groupie. Someone roll the credits. Is he barely lele movie? Nah, inkabi tryna fake like everything is Gucci.
Oshunwe nkabi, sifuna imali, inkulungwane, ukukhulumana, isuka umphansi, ivuka ihambe, ikhunza ndala, isizukulwane. Buka namhla nekariya, ngibonga ubhuti ududuzane.
That's way out of line. So you do this shit for Twitter and I'm way offline. Could have kept doing your shit and just laid off mine. And ungihloniphe boy, my leftovers changed your life. I'm a star, clever mangena, cameras click flash. Ngazophandela la, clever get your shit smashed. But uzambela kahle nje udlala three step. I wear my car vela, ngiyaziveza inkabi spits trash. Uthi uzongiqasha ngidrive i-taxi, hey uyakhohlwa ngakuse icon, ngakuqasha udrive i-taxi. Bo uyishofa le icon, ngibonisa umhlaba lapha esentini. So uyangiphoxa manje, urepa ngami uchaza inkabi nation. I am who to thank. I'm not with the tricks, Donna, I don't do the pranks. I just feed the bank, I am never gassed. I shoot from the tank, where my gas are? I am in the league where you don't even rank. Okay, oh, did you in? Bet you out there in my old crib, craving for a win, gave you everything. Ain't no saving you again when I chef who pepe nene and just take it on the chin. Awuyeke man len. Enhleke makwenzeka umane uyeke ne-rap. Uhlezi ufone ufuna ivesi ngifike ngingene ngikunembe urap engathi awulizwe ibeat jam ngivele ngikuzwele. Hey, washo-ke Big Zulu. Wona kukhona ama-hit ayasiphik lutho. Lento is simple. Uvele ufike ubambe imike ube nolaka uqang to blind kanti slind hook. Ekusebheka kumele uyeke ukuzenza ukleva. Ngaka-dressa sengiyaphinda ngiyaka-dressa. Uyaremember ngikukhuthaza unganathemba. Now you think your words is hard kanti uhleli kuflathela. Ayibo nangumtrayiseni-ke uthi mina ngizomlethela imali ye-checking. Hayi mhlawumbe ubhemini lapho wonke umuntu asifana nayo ufakwe yimi egaming. UNkulunkulu sanimdala mangaka phusha amaphupha ngazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani. UMgulukudi into ebeyireyulula ingana kanjani. Ukhulu ubuzi kodwa ukhumbule ukuthi umshana kabani. Bheka ngiyakuzuma sniper siyakhala ikhanda ngiyaliphula. Ngiphahlaza imicabango inamba ngiyayithunga. Inkabi rhyme ngempahla. I take you out, take that how you want. Umnyango restapa kimi kuyafana kawo. Sina my presence, a present engasaphani ngayo. Ongifaka u-7 ayiseva le mbhonsi angibamba ngayo. Twana ngisintanga yakho. Took it from peasant to pleasant, this little life of mine. Don't fuck around.